yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani katte to boggi jande ga fandu hala mamadou samasefu jamwali sakrabe kedibe kabaru margal der region kay kajabe lamuton non ben nanyiga sanne batte yebare mabbe be do nyigi dido mbien kay fali e micintini e madraji dibi ngadi yalla nyifude basi hakunde yoga e jali nyorudi no hel yambinte nyande alal barande lay tateji leedi mali fuf e do sisli huntande hore yirwere leedi mali denno kambe kirtien be fajitinan yimbe ko jomirado o wihi bangal heftagul ngurdam lobbam politama wiide nde yaa fuf sukaɓe nan joolo ley kanal kadafinde région Tombouctou yo kabaru silinniɗo sanne jamare nde e kañe kamɓe keƴaɓe laamuɓe ɗi goni sembe kabaruji amen hannde beeten talatare nogoy e nayyi lewru décembre hitande 2019 bisimilla sakiraɓe ndenno bangal kabaru margal région kay nde biyama keƴaɓe laamuɓe ñingama sanne batte yebare mabɓe ɓeɗo jabanali feyɗi ɗo haalaji ɗi ɓe biccittini dun yoga e golleji ɗiɓe gaɗi ley ñoro tun yalla ñifude ɗiɗo basiji ley kinguidi ben nokku dental mo ko ɓuuri gelle capanɗe jeegom hakkude jeema e ñoro laamukoɓe nokku o kolliti wiide imadraji ɗiɓi gaɗi ɗi paabike sanne ñifude basi o keɗɗana ko heɓani en Ibrahima Haran Diallo dow facitango Ousmane Ñaly Buuli e Ousmane Dikko
laamunkoɓe ñoro kolliti wiide toɓɓe ɗiɗi kaani daranede kantidal hakkunde ronkuɓe famrude ɓe e faabade egguɓe ɓe Moustapha Kanté préfet cercle ñoro
yahide mission du
préfet sous préfet jahi toon mi wawa fay jatade laabi ɗi sous préfet gogui o yahi toon fa haltide mabɓe ko ɓooya ko ndeme martano kumpa hodduɓe amen janjuɓe yogaɓe ana bamako batte doguɗo wuuro ngo ndeɓe gartirano cercle o nde le daranago ministére sare leydi meɗen yo sous préfet o et maire 1 ɗowtuɓe
hodde
humaniɓe sariya ñoro kolliti wiide golleji talki gonɗi dow kabaru muɗum ana gondi e yaade yesso e wimaɓe imadaraji ɓe gaɗi waɗi dewral hakkunde jaleñi yogaji gonɗi ley o nokku Badra Aliou Kone procureur tribunal instance ñoro
effectivement
so gonga ka miɗen martani kumpa golleji margal yogaji le paale yogaje min martani ɗum kumpa satunde mam andani fou min ɓaman dabare wadde ni men hono hollude yogaɓe ka sariya jeyati yo hollitinde on ndemin martande kumpa fou min ɓaman dabare bangal sariya golle muɗum waddani nakinare heedi jañeli
yogaji
seni tribunal instance ñoro ana wawi mantade e golleji ɗi heeɓi wadde dow kabaru haɓugol e maccuɗaku toñaɓe hedde muɓɓe hono wonɓe kirwane kolliti wiide talki gondi e juuɗe humaniɓe sariya to jeema to ana taaɗi koyde yetta yaade kaayi ɓe toñaɓe eguɓe pati masibaji gaɗe fewde e muɓɓen ana goni e ñongitade jeema dow kabaru taaɗugol ngol laamunkoɓe ñoro min tewti dañi ko mbi ka wala fuu ko jaɓɓe wiide ɗum wonno ko Ibrahima Harouna Diallo heɓini studio tamani ƴuwde kingi
kala jiɗɗo ɓeydora fam dow mbiyan kabaruji studio tamani no mbawi naftorade bembal whatsapp numéro o won 76 62 88 51 via mo mbiyan mo mbuɗo yoɓatake muɗum yo 37 321 janggo woni ko chrétien en leydi mali yambinta noël mabɓe yiiti mawur yigol aduna nabillahi isa alayhi salam ndenno mbiyata ndeɗo yambere fuɗɗan fuɗɗiran hiro ley cathédral bamako dow susli huncande hoore yirwere leydi mali e wi ardiɓe dinaɓe mbiyatne dowuji heɓtagol jaam e dewal gaɗete ley église mali ɗi fuf keɗɗanna ko abbé joseph fane mo paroisse sainte monica badalabougou halni mariam kamba keyta dow facitango ousmane dikko
noël ana jogui koro yaraɓɓinɗingol inde emmanuel ko koro mum noon allah ana wondi e meɗen korsa yamminde noël noon yo yettinere aadi kollitanaɗo waran wadde dagu duuɓi temede kewɗe to tomante warta andude taguɗo ɗum tague meɗen ley andinde tomante muɗum annabi isa waran ɓangude hikka sisil noël woni waylitere le mali ɓantiɗo mono fuu ana waji mbina e muɗum humanade fa gondal gurdam e jaam le mali ɗo laato hono no rowani ni yo ɗum kabaru rafi ndenago ka miɗen gikkani hikka noon jaltana ley hen malinkoɓe fuu debbo men e gorko men yalla eɗe mbawa haaldude wallodirde e hokkodirde juuɗe
kabaru tianam taarode gonɗe dow jande dodure fstb ɗum woni faculté des sciences et techniques de bamako na wembi sanne wakkati joni o mbiyan kamɓe sukaɓe lokoyɓe yo nokkuji tuniɗi fa ƴaɓɓiti yoga e majji mbiyen kay no mbiyen bunirni wawata ko fi fangede ndenno nawtoro tobe ndado nuko nurdi mbiyen ndardi ardibe jangnirande yottino mbiyen mo intinde di kedanna ko hebani en khalifa goita do fostango amnata jall e usman diko
to faculté des sciences et techniques de bamako la banyageje ti dalla mawdo e lewi jangobe yoga be sababu majjun woni wayde lotede wobbe kasan kolliti dudun jogi kutteji bondi bangal jangobe be
satuji sondiam taji nyageje de lototake sondiam ana heddi e yupade du satufu an lato sababuji nyawdu e jangobe be gani felede so anati le nyegere kana ngada needi wala fu comme parmi les cabaro nyegeje amende e de pandani men fami den turdi
bangal lami be faculté be kolliti be be andi tidal o be bi be ngadan ko be bayi fu fa be labbina nyegeje suka be jangobe e le majjun be kolliti be be joggi tidal jawdi docteur Moussa Tambura secrétaire principal de la faculté des sciences et techniques
le service
lota be anandare ni nyande fu ka miden joggi tidal laaji mawdi batte jawdi amen yettata al musaddamu satune e de kani jati haybede nande jettum kolliti terectura kollitin do kany hore non wala jawdi
Mi ngadi ko mi bayi fu famin keba horejo université des sciences des techniques et des technologies fa dayan ko ma halni mi e majjun kama heba e lewi mabbe be ben dowi laawi de o pidal jangobe kolliti e nangirangal gollal munyal
hultama wiide nde yiya fuf yimbe nan jolo li kanal kadafi yo nokku mo mbien kananke leydi libi den muhammar kadafi mo inni wattu hitande 2006 kambar dum jati nokku on nodira kanal kadafi ko buri hewde yusukabe njoloto odo nokku kabaru mudum sulni sanne kajabe lambe kanya jamarende kedana ko hebani en maymuna muru kanko bien musju tamani tumbutu do fachitango usman nyali buli alsisa
yolu gol chakiti ngol le kanal de kadafi wadi 12 lewru novembre jabbinundu sugo jango jande musel yaku IFM Tomboktu yeno lotowade kanyu heddi le kanangal tagal ko yoli do nawi himbe gennidi hali halti do kabar mudum wadi do ngol gorol ma ben sise directeur general IFM Tomboktu holiti dabareji kan ibamede yalla wada watta mudum anasela
kina yibbe be martine kumpa no hani le kale martine sarabe sukabe yalla be kada be yade nokku biyetero kanal be bay bande dabare mawdo rende kanal kadafi fati sukabe heba yade
kanal de kadafi mo inama le hitande 2006 fanda mudum yalla ngeni dana beydoro yirwere kebal margal jaagu e golleji goddi mbawdi wadde kebal kanangal yo nokkudo jaaguji ngatte hakkunde marobe dabaji ngarobe yarnude don kany e sottobe kulantereje godde kado gonde hande do wakkati fu himbe anan jolo ley kanangal kuma ndaw nu jakite directeur general protection civile Tumbutu holiti yude sarabe wonno kay bata sukabe mumben
ana buri dubi didi ko gommi do le dubi didi min tayki e hitane fu won jolo toro le kanal kadafi wayle tayka go sarabe woni sababu wala dabere fu hande sukabe jade le on
handen le ngendi Tumbutundi kabaru mudum ana wembi himbe e be jeli dabareji bame yalla denagu an wada le kanangal wonno ko may muno moro hebeni studio tamani yure Tumbutu
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengare le kabaru ina region ngaji amendi ambian na to kajulu ton jande mbien du jogola nebam karaje timmi nyande alan noga didi lewrundu to luluni ton hakke chapande no robe urube gelle kewde commune luluni ngari e ndedo jande fanda ngal do kawtal ngal landini projet CAEB e do faba golle mbien na commune kajulu woni huncande hore sifa nebam karaje yalla idum forra e ko yamira der lumoji anarundu en timidran kabaruji amen hande mbiyanna to kuchala tun hultama wide imadara faba mu ingol mbiyanna majjingol lo nyaaw ngol leleedi may do hitande 2020 wadi nyande ala noga didi lewrundu yo edo mijo gulirde cellal e fedde OMS gonde kuchala tun njenna njewtinobe radioji e kanye yimbe la yoga yimbe fedde recrutrade totama kaki gulirde dibi nawtorto humpitinde e bedande famu jamarande do mbiyan o don nyaw o dun timinta kabaruji amen hande ka no honno mbawdan ni yewtere na cagal joni